radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare go lewru juu lewru out holitindi wi sappo je yamde jabbiri masilimaaji chapan e nay e joomi den tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar way galo grabon competitive wi de arme mali hijande ma wonnonde wartede kaaki kanbe wotirde holli tawede kenyande wuddu leedi me indi be chami e tourno fanbi fu soldat sen nayon keddi kiyam elen dartobe laamu wonbe leedi me indi sappo e jotto mabbe noga e nayon gabbe kandidaabe be fu beete hande be collective di yimbe lo golloble cour constitutionnel wonbe leedi me indi ben joppo nokko kambe golloobe do terengaaji won leedi me indi tiagal ko puddi daakere mabbe nokku goto holli tawede do daakere tuubi timmi dum won nyaloma hande o wattu jono be biya be kaaja himmeji mabbe di kunce ne hor sona dum le ko warta ko be ngara wadde mutereje goddi kasen secretaire won no sembe kabaruji dum jogini on do kikirande di bismillah modon e hadade hijande water army mali wi ambe chami do tuno wakande be gonno wartede kaaki gotirde le leedi meden di fandi fu soldats en nayon keddikile hen di do bonandaaji gadi wakande laamo wi an wonde waddo hen imma daraaji non deena ko hani wartede le leedi mali ndi hono wori Ousmane Niali Pouli
dowla won nam pala dogo fri le raison sego woni ko o bonanda wade imbe jom en kaborde pali e lawol larmi mali nabannobe kaake wode e wi militaire en tiagal o bonanda daade malfe gadi wattu joni o ko holita wede militaire en nayon keddike hen kitabe jaddinkobe jettondo itama hisa ko himbe ton kwaliti wide bonanda o ana way burde ni sabi mobilaji did larmi maldi himbe hobe gonno le mudum andaka do goni bonandaaji kewdi ngadi le wuddu leedi ndi le wattu wateji horejo leedi di bonandaaji di ngadi le saha leedi ndi wadi le region segu odu fa hadi nokkuji yogaaji wateji di wadde o wonno bonanda arandejo mo sikkitabe jaddinkobe ngadi fewdude hijande larmi mari nabanno ne kaake wote illa wote o jabbe ministre kuminido la morde o holiti wide wateji di ke baka wadede le biroji teme jeddi leedi muru ujinaaji no gay taton kanno wadede
kambe laami be fedde seni wombe leedi meden di be kolitiido o do bonanda wa wadde torraji fe e hunde fewdo no wote di ngori leedi meden di o holitiwide kuma do gondo le o do nokku du hollitama wiyede dabareji di fu pele hen ila wattu jono yottaki tiagal mudo wi arme gondo le o do nokku tinno wattan hore mudo hakkile kede mo kanko no dirtet Amadou Bo kanko laami fedde seni de leedi meden di kuma sifi do hen do foccitama mumin sendebu
les informations qu'on a reçues
kabaruji dimi kebi yo higaje arme tunaji tati wadama fewde e majje yo batte ko sous-préfet o e mangal patte en fi dabareji yalla jababuji ananelde miden kani hollitinde metimen dum majju fa hande humani be gollende anan kani hakkilade dum hay bugongol hadata ko nyende nogay e jenay tam ana hani fa hande dum jukkite yalla pati yimbe janyedi yokaji keba basiji horejo gendi ndari pati biro ngaji jo ineton yo di kabaruji min kebi
je vous ai transmis
ce krab so ngabi do bemal ame ande ngal odo bayle tertul mi joju modon no noddimi don numeroji di andudon di communiqué goto soudu mini soudu humnido kabaru sariyaji leedi meddi noddoto soudu constitutionnel be kolliti wi de ko wiabe ko kama millionji kewdi fa balla Ibrahim Boubacar Keita ko e penni o do golle miccite de wiide yimbele hobe ne cedi ki wiide ko yaata millionji temede jenaabe ndokkatun Ibrahim Boubacar Keita hokkibe dido kalisiji wiibe jambonodo be kolliti wi dido golleji wana gonga kambe fe mbudbe ndokka katon balle sappo e jetti candidat en wonbe leedi meden di kambe watnede le nokkobe kolliti te hande metti mabbe be mbi soudu sariya wondu le leedi meden dum noddata cour constitutionnel yimbe len janayom gombe tombe fur an kan yoppude golle nyaloma hande sabi de be ko kam ton kalisiji dum yadda sariya bete hande be jide yimbe yottinobe khabaruji gombe do bamoko do kede mo kanko noddata Mohamed Ali Bacilio kanko jottino khabaruji de do fedde ko mo sifirdo hen do foccitan Ousmane Niali Pouli
celui qui donne procuration
ana hani hokkude dum mo wottata le biro do kanko dum o wottata jabbo dum hana burde didi sabede yimbe ana andi jomuton en ndeno president biro o taykitan o mo jogi procuration yimbe didu be inde mo ana le biro o mo wawi ndeno wotandebe kasudu sariandu holiti wide le commune dum tabbete idum holita wide le commune o won bawdo wotande yimbe didu idum yedda saria farde fuddugol procès o o hokki hakkile makko do tobbe wote goto juge o abdi sartude ana hani o itte e jonde makko
on le récuse
wakande kawrtal mabbe gal timminde tan kanko no dirte sek modi bo jara o holli tiwido o walay de do bali sappo e jetti o wido ko be kali ko kanko tawda kay makbe hakkile no mo holli tiri wide gollobe kabaru tere ngaji wombe leedi medendi ko puddi murtere mabbe ilalal bar jabbinonde ko holli tawen de do murter timmi alal bar nyaloma handen o be mbiba kaja wattu jona tinno jewelon himmeji mabbe di kani huncinirede hore be mbi ko yat lebbi jago be de wata laamo o kede mo kanko no dirte suleiman bagayo goyo goto e dum woni gondle le nder do fedde ko mo sifido hen do faccitan Muhammadu Samaseku
wakkat jun o jam fu wodana minen golloobe laawi jandibe min gala ngure min gala fuf no min cawroto fay aljumar jabbide nde min jehi to ministratu jande fuf dum to min gondi senika en e kanye pelede fuf na gonde imadraji ko min taki kay be do ngata fi kaldal halaji kanti fuf be kanata min sabi sato be kultan wide kalsi fuf fedana ki min tun sabi be kukki dum fuf horebe amen be do goni be jogaki dum no haniri min gadi bodde amen fuf bangal mudum hewti e wattu wuteji min gone mudum denno fratiji kewdi na wodi der leddi mali kambar dun joppi kala ima daraji dimi anino waddi yalla pati dum lato goddum ka min jogito to kay holitinde adnar no fu wide lamu leddi mali ndi tabagi fe adi mo mani shimino be bangal joddiji beedo tagal golle beedo boni tagal ko be jeyi dun gollirande
hijjor hitane 2018 be koliti wido ko buri malinke uina sappo taton kanye njari kani yadle leedi haramaini ndi ndedo hijjer fuddi leewi lewru je jabbinondu lenoga e jenay den jamarnde fuddi natu leedi haramaini ndi be koliti wido gombe le lamu gouvernement o puddan iwde do leewi joy lewru uttundum be koliti wido wattu jun agence ngaji privé gondi leedi meden ndi kanye lamu be gondi e gollirde hollitawe de golliji mabbe dido dan gondi e fewde non kanko no dirtede Mamoudou Sylla o holliti wido kedama ko mo sifi do hendo fotitan Mamoudou Samaseku
alors le départ d'après
titala fufiya ka e dawgol la hijobe be kanya imadraji agence sujidi danya voyage woni kedja do lamu o adaddu agence sujuke didi di yo joy nyande noga e jegom lewru jabbindu woni ko dawul arande wongol hebi lawul mi wawata fi hamdu an adaddu hijobe dawbe e keddibe be ka kanbe ewde bamako yade to medinto nambara unyaji sapo unyaji tato e temete tato e noga e tato wakati jun o avion ngaji imike labi sapo e go'o wonande o majeur so GDA yo labi tati ndeno dum wara dawgol sapo e nay dum fuf yobbe golono be ko mun en so bangal lam o kay nyande joy lewru be kuddata dawdi
e koliti wi de wattu jono le lumoji bamako di kudde kewde ciotete tonde dum won somo yaaji di sa jeewi jamarne jillindiran dum so heba sotude dum fedde humni non kabar yimbe el nyaamobe wombe le nokkobe koliti wi dum way waddu kutteji kewde fewde cialal jamare de fa kebe famtade ngare kede Mamoudou Samaseku Ousmane Yali Bouli ko pewni en do hen
tigadege poivron nebam tigaje hako fakkoy jaba chaado e kanyi chondi gangaje ngoni somo yaaji nambetedi der lumoji di nyaamobe na metta sanne bang gal mudum e lewi mabbe odo alhali o na sambina nyawuji kewdi dum dum woni ko holliti odo ina gale o
wiciide de barani
so tobe somayiji hewbe ana beede kulantereji godde le somayiji mobbe faade beede hewde yalla ana beedo rotino wana golle lobbo e dum wada nyawuji imbe hewbe tora mudum hewteke hande ana tiidi keba somayiji hono nebam e tigge dege poivron e fakoy e tay wala ko beeda e mudum eden darte e lam o ummo dara yalla e dum sella
fedda lulunde association des consommateurs Mali Askuma holiti wide na andani sanne odo kabar o ende sulini dun sanne bangal kuteji edi jotinta cialal jamare nde lewi gollobe ndodo fodde nde ana hani gollirde humaninde takadi alhali ko biwe leni mali nyamata ko wadde imadraji kewdi bangal mudun kerdena kulbali salamata jara kanko woni horejo fodde askuma
o kabaru ana yembini sanne edum han daranede sabi edum wada raf cialal di somayeji kulleji kewdi ana ngatte e majji nenno sa nyame dum natande i jamma dum way wadde tor tagal e cialal mudum e kulle fu an han tafo ndarte ko dum woni le majje dum watete e majje yalla ana moji e cialal himbe na non hani wade tafo fa di gatte le luma fa sotte dum ni be cialal dum kani wadde
so bangal gollirde humaninde kabaru jago e kanye agence kando hebude nyamaleje lolurde ansa mi ngadi bodde ma fuf yalla e be sefo do kabar mudum ka horobe jabal fi halde denno fadde dabare hantide hebene o do kabaru o fedde nyamobe be lolurde association des consommateurs ndarra ina galle en ngatana ko e mun en hakkilo yalla be hisa e dido somoyaji nambaaji di
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sikrab je lobne le region gaji meden di en pukiran do yoro so do be kolitiwri nyalawma keje nado no sukabe kan hokkirede en di do fudda ma leyi lamu yoro so fu e mangal mudum le yontere be ngaram e pamine jamarde nafaji tongi di do hen gondube golodi do golleji suudu doktoror wondu tondu kany e fedde UNICEF si duru da ngardam fa do kajolo do ko yate remo pom de terre chapan en jom kany en gonde wadde ton botu mudum illa bete handen yoga halaji di fu ngaram yo wadde fa jurtu yelano be kan heegirade sariya jela be keba nafa demal pom de terre le lamu kajolo lan ni bo do golle yo fedde wonde to siga soto hum ni di do golleji si duru to en birfiti to fa do yoro so do kasen be kolliti do hono yimbele humini be kabaru golle juude kany en pabira ton kaaki ngabbe di do golle jo fedde on zinde no drix développement politanger ko yata patele chapantati yimbe le gollirobe juude be pabira to woni mécanicien fa yotte ministre kanye tayere yimbe sudobe wonbe tonbe do kadde ten kiki dande kabaru di meddi di mi joti on sanne hedaade hejo jame ka fande kedde hedaade hon andir onno do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam